femmes du Mali.
Jagoyara kabo anga dugu kono kataka anga senefon beto ino ni etoko dala muto doka kumaye kabo libe dugula bayi komin kon nana banka se cercle kono mali etoko dala muso tokola do nyene maya kunu o rebe nyene maya jien befe hokum kon nana kura uruji ale etubule keminan di muso ma menu wulle no kabo o sikiro la nube bankas fatmata zigme ni ale maye mi wulle no kabo asikiro la ale dosoro ni minanununa abedonya fanyina ukata bolula
akaka kele sababu ye aun nana ya on kon gena kana suta ambulo Pour autant, on a un peu de temps. Kenya, on a des missions de vie. Nous, on a des gens qui ont 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 des Ne bifaka wo defa muso ye
Toutes les femmes du Mali
Ka feredi di woyo dugu bugotiginuma kolokani cercle konnana wala sa ukase ka baramisenu ke uyereyi o de hokum konnana safne dlamina o dira bugotigini jekulu muga aninani ma di woyo dugu kono tanye de kati u banyumange ton fe ni de meme dlalendo bugotiginu tokola do onyene mali hokum konnana banamaka u feino shifin ke menyona ni bugotigini muga nyona be ola oluye kala ani baradege donia jidi soro projet fier fe banama cercle konnana wala sa mishi ani saga Ubisaka ulu marachukumina. Ni ndonia jidi inla bena ONG, CAEBF, wala sa shifi unga seka dofara uka donia uka, uye minu usoro, seneko nasira ufe, ani baramisa ni were ufe. Gawoka ufe ino, conseiller communal keme ani tani shekin, autorite intermeru, fukatase college transitoire uma, uluye donia jidi bara doke arabate menina. Hakil natara, proje fe, minga bara ye faso do nyumanya, wale usigilie senka. Anika muso usindo, sigida yiri wali bara ula. Akunde wala sa, maminu talendo oyuronu nunu, Ulu semiseka do yiriwa bara ula chokomina aleni franyonga bara uirela gawo marabolo konnana nini be dansiki bi muso tokola jemukana akambe dokokun were